such a blessing. Ilo walali na mpinzani, such a grace to be. Ni kwache niende wapi? Yes, such a blessing. Ilo walali na mpinzani, such a grace to be. Wache niende wapi? Umenifanya na ngaa, umenifanya na shai, unanipa furaha. Such a place to be. Wache niende wapi? Tuwe bana barufa. Tulibabu,
tulibabuke.
Tulibabu,
tulibabuke.
Tulibabu,
tulibabuke.
Tulibabu,
tulibabu,
tulibabuke,
tulibabu,
tulibabuke,
tulibabu,
tulibabuke,
tulibabu,
tulibabuke. Such a place to be, I wanna be. From Monday to Monday, from Sunday to Sunday, siku za kazi na holiday. Hold on, hold on. Nani mkali wa kucheza pale meta jekati? Nani mkali wa kucheza pale meta jekati? Wana wa meta, woyo, woyo. Sasa gonjwa ma, mapigo ya kizungu tetemesha paka ma. Ingoma na vibe watari, sumari, nimekubali.
Tunavaa kistar, smart, classic. Na tunaweza cheza kama Kwaito. Na tunaweza flow Jamaica. Ah, me love this vibe, me love this place. Adoro Estavella, meta watagwan, meta watagwan, meta watagwan.
Awe
ah. Kila siku tuna vibe, kila siku tuna shine, kila siku tuna enjoy our life.
Mungu akulinde uwe nyota ya kusini, kote uwe unanga. Nyumbani nchi za jirani, kote uwa sheta. Umenifanya na ngaa, umenifanya na shine, unanipa furaha. Such a place to be. Wache niende wapi? Tuwe bana barufa.
Tulibabu,
tulibabuke.
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 Woyo, woyo.